tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Mbi weti wiyata wonko hidde jamma wattu jono wakkati kabaruji modon di yetti do ko studio tamani don der maison de la presse bamako jottino nodo dido kabaruji kanko no dirtet Umar Way galo no dirtet Mamadou Watra woni to boggi jambe to sembe kabaruji di yani pidde noppi modon fa labbe kolliti wiide wattu jono imma daraja no gondi e wadede fa ko nayre bangal haddugol bibbe robe don sele le leedi me di sisi mo ciobi hitande kande yalla hon do hani yawnirede ko yaawi dabaru fu hen hani fiyade yalla gube joyna kaborde ande kaborde fa dentirode an tete malfe mudel le leedi meden di wattu juno hala haludame mondi wari yewi ki do hen on garan famtade do e journal ngal yotre meden noddirten zoom sirde garan meme debbe do yimbel be domata feso bami fa dari ki arra hod woni fu dati dibe jaltinta wakati da tan kam jibata kulle de furdu on garan famtade do e journal ngal di wono sembe kabaruji do min jogino do bete hande di bismillah modon e hadate yalo makkeena do sakkade julniru bibbe robe dum yebbinama le jagom lewru fevrier ndu sisilmo be cubi hitande kende yalla hono ima draydi kan yawnirede faabe cakko dido torraji lele di medindi le on do wattu furdube bi hono yimbele be dido torraji jottibe anon gondi e faabe ko nayri bangal chafaje ko nande mudun Mamadou Sama Seku
hinnaadi telaji bilidi salligi ndewoy na wade saatu fufle nokkuji ko war mudun yirwi Brima Balo yokumni do hejo golle ONG Amsoft gudde mali humaninde haybu gol kala ko woni golleji bilidi fnatawaji holti wiide hun tongol hore kabar mudun na wadire bangal faminde jamarende
so yimbe amen baaji tobe waajoyke yimbe edu titalaji mawdi matede el julugol sugalel dewel ebe nabora tum futunga ibi kuliti tabbe faabe kaltanabe kutteje bilide mudum do feewi gelle kewde le nyalom hande o ka dali golle majjum fa laabi cogal imma daraja amen
odo debbo mo jaba fi indede nabbi biyu cogal ko bernama faamu wonande robe jifnobe nokudo woni hande mo beltani ko golla ko
wakati fu mo yupanno yijam le formation haje amen di njimi sinyaw ko woni e makko ko so kaltan midum mona an debbo yella meden tawtana mo safari min jottike yimbe le paa tobe honorabe mako yelane hoto hore mu en be darani ke mo fay mbudu be narda imi ila operation o ka wada laati jaati jonka dembo
am soft na gulida e pabotobe hobbe ane be do one stop center ardibe de do ONG new city tadif yimbe lem de torraji di hebi kedanna docteur Hana Kuntu Kulubali o medecin one stop center
la difficulté majeure
c'est la djimo didi mi jogi don dini woni tanugol koyde ele haltugol dum gadum hatta fe golle o wadiradi no wodi saatu ranagol mabbe ana waawi tanude koyde wobbe kam en hore do ana way bantude hore mu en falla ba yude hen mo o wondi o kanyudo tawan wala e hore mudum le on do wakati
mistan wide gila ko nyiba am stopped ko buri on nyaaji njoyo robe e ndewi goni nawturibe haybgol mabbe goldirende na e liaison ngaji kay nyoro mongo kulikuru enara
dido kabaruji fana way hebe do page amen Facebook kanya compte xidio tamani nay lewru fevrier nyalawma kejjenaado ko nayri bangal endam kanye yimbele hobdiibe dum woni sisilmo be cubi hitande kande hon dum han tekkinred le leedi meden di o do nyalawman wonde yambinede wakkati de chadele mawdo wonde matet hakkunde yimbele humminibe kabaru dinaji le leedi meden di Ousmane Nyali Boudi
Alhassan Modibo Ba yo andindo kabaru din al-islamako kanko do woni horejo kabaru jande le centre islamique de formation et de documentation sifob e makko sawrar yo hakke al-islamen fu sabi al-islamako ande mun ana mauni sanne do ndatugol jam en dam fayotade pa bondiral
gotel e imma daraji mawdi e dina alislamako o holliti ni woni tewtude jam hakkune yimbe alislamako o ana narda min teddina dina yimbel wobbe be galde amem dina alislamo fu golle mudum dum hani latade eden kani wadde ko min bawi du fu yella ko heba bangal munyo jurgol le leedi amen di an heddo
en dam hakkunde himbe yo sisili mawdo sanne do laada fu le dina chrétien en don holliti wide abe Edmond Dambele directeur national de l'enseignement catholique o beydi wide église an darta kaltital wada hakkunde dinaji fatawe tiagal dinaji e jallegni malinkobe fu tawe yo inna goto abba goto gonda le jam e deejere
église kanyundo ana waajo san nangondirgol hakkune bibbe adama en le injila o jande fu ko jeta tum ana holita ele mudum yimbe tinno nangondira laato dane wotere be jidondira dum église ka kaltidal hakkune dina narta jama famande
dialogue interreligieux
be dinankobe anandart e gondimbe di dinaji didi boddo e halaji bondi imminoji ibilisa cendoji dinaji fa yottade rafi saurare
dabar hen hani fiyede yella gubi bande kaborde fan dentirode yellantete malfe muden dum woni imadraji gonde wadede wattu jono don haluda me mawnidi du yowino mi citeden wiide dum woni dialogue intermalien kaltidal hakkunde malien kobe kodno leledi meden ni holliti wiide bedo yimbe letete kaborde muden kanko horejo leedi ndi oddu le ko jabbino ko wakande mo fewtuno e yoga e pelle gon leledi meden ndi wiido imadraji waran wade le ko warta ko haluda me mawnidi yowiki do hen yimbe andambe kabaru ndena ko kanya fa yotte pelle societe civile fan gon tutu do en hakkilaji muden Ali Sisi
Mohamed Mamata Touré kany woni laamido dental ngal be noddirta anko Mali fedde bala societe civile goto le leedi amendi le wi mako odo golle fuddo jom on urtu kana ko be leedi amendi do woni titude kaborde fu iwde juude yimbe an waawi hibre laawul ngaw wi fade dum fuddude won laawi kandi itter tafon fewde e majjum so wana dum ko tewte ko hebataake
toute question d'argent fu e dum fawi do kabaru kalisi handen ko be kabanto e koy mu'en de fu ana godi do e fu e mbaay laataade mangal padden no police en e gendarme en e mbaydu watte e golleji goddi no wadde min bimi an hanta fon be dartene golle so wana dun farati ana wodi sini kabaru mu don fu daranaka torramun ana way wadde particulier en don
même pas de souci
donc andan do kabaruji bilidi e denago don docteur Ali Tunkara kanyundu dom tawa lewi mako golle majum ana hani ko yimbe be dum wodani jati koyde mu em tawe hen
je pense que le
mi la golle mu dun seda seda hani wadirinde yalla be tete kaborde sabi dum wawade li wakatel gotel tan ka ana mo imi cintine tidallaaji gondi do mudun pad himbe yo lengal luje de yaade windawade fa bame nadde e larme tawene kambe koy mabbe jaati be gonton hanbe bamede fena dum kambe koy mabbe bay tawdoide waybe membe dun ko nafata laamu o
ka do hala kana ko be lidi amendi wadide wakati mo yimbe le hewbe kanyu en ka bami kaborde di nukule kewde le lidi amendi fa darono hore mu em yoga e mabbe be sariya fu jogaki kanyu en ka nayore ke bangal golleji di kasen ko wana rende yimbe
madraje di kani fiyer nyaloma hande no yalla jam e degran hewte le nokko wattu jone fedde de noddata alliance pour la paix et la concorde holli tiwide waran fa bade leydi malindi no jam e degran hewtre le leydi med indi ndedo fedde burdabe le leydi ndi darnama le noka ene lewru fevrier jabbinondo golliji mabbe dubbe bibe puddi do le tati lewru fevrier jabbinondo keddamo kanko noddata Abdul Mazid Ag Mohamed burdandi trede nasero yo goto e gon le ndedo fedde ko mo sifido hen do faccitango Mamadou Sama Seku
fanda amen yudun fabade janyeli sahalla wudundu yalla be don akino ngurna babbe le dejere nukudo ngudi mbawi hinade don bangal nelude yimbele fatu be ngoni to tumbutu gawo kidal emenaka be dani famu jamarande e kanyo dun o enzingaji di yalla dejere na hewte ne ani dun yidude e sakrab amen gonbe tiagal leedi yalla famunde be yido fandaji gatugul jam e gondal kendo wartugul be do sakrab amen njabe tiagal be lam ko be mali be min gollanta
waktu jone ndiaran nokku no dertere kulli ko robe kolliti wiide imadraji ko nayri bangal haggitere jande dum wadi ton linay lewru fevrier jabbi non dou le odo botu baldi di ngadoto be gonde wadde do hen imadraji fab yoto yalla hono sukab robe wonbe ton be kani jangirde lekolle odo nokku le dido dabareji be bihi himbe le be iwri dum won do bomo ko do fa yotto kay kulli ko ro sigaso kanye ko nande mudum se iwri kulli ko re ngardam fa do bofula be do ko yata himbe le nogoyom gombe fofter nyaloma hande do kanye bi kokka ko dëtt allocation ngaji muuden wattu jono be bi fedde INPS de haali ko lati sabab muudu be bi yo don gube di non gubal arandewa ngal sa jeewi be do yimbe el kanyen ngari so ngaray binde fa ewte yalla no ngulina ngura gubal dido bangal du hono kaytaaji ku yaabe ngadda ko woni ko be ngadda yi
Studio Tamani, projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji Irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark, Suisse, Royaume-Uni e kanye coopération espagnole.
Yimbele be munyata fiso bami fanji jaman dari aranta Milan heddi be kayfu ngala hajjiji tina sina yabbo yimbele be fon wori Ali Sisi.
le sakoroji di damal gishingaji to kalso o yobete yimbel yogabe kanyu en ka wala muyal fe no jidaabe fu be keppube saatu be jiban fudom hono on do gorko modo noddirteedo bengali baro dub chapan jeegom wakati fu mangu mako yapata yeso yella mo heba arda de yimbe so yottike wakati to kalso o yobete to o feewtam e kando hokkede kalso o yewira choro gite mako kiliyan em heddibe daribe dom be sana dom hey minka hodo wadi so on yewira kan ni on jibbe hadde kam jabbaade na tawede mi nayejo o yoban do facture ngaji mako fo yahe lawol mako gardien goto ana dom kanyu ka tayki kam ko boyi wamno o jukki e mako yaade fa damaltu facture ngaji himbel wobbe o nangata so yoba so ben do dokka mo ciewdi gardien o do tayki mo jonka o mo totta homo fu facture mudum nyalamo mako ka weli gorko modo gardien o noddirimo dom o jabure habo gardien o ka haltonoy dum himbel gollobe le supermarché to sa majum bengali kanyu ka golle mudum boni le on do nokku honon waw hala em holitiri wiide rafi tawrede munyal wonko wayi biltande neddo wonko wayi bonnande dundu
en biyan don gatten haddude bete hande do kabaruji didi do kabaruji fu so don kaja hono kudde min hakkilaji mo don lobbi na wonko kaji don halande min do numero amen o mon don chapade jeddi jagom chapade jena e jetti chapande joy e jagom chapande joy e jagom ono be keba hitnade journal gal be numero amen mo min noddirto do via mo service kuno fune o mon 37321 kawaji sénateur do feso butno gayka e crédit téléphone mo do fe e mbudu du tacciata ke leen fanje fe nokko nande don do e sedde yotre meden de ana woti wassalam redu dogoru ni bernde mesore na jangede wakati jiddu jomu mata an tuta wakati jiddu joman waye matudo hore mudo an naw idum e yoggo ko holliti tatagu masiji dum nyomo noddete stomao le leedi meden di fab idire dem famuno dum wori kedden Ousmane Niali Bouli
nyaw ko seru yo nyaw ko buri hewde fu kebirteedo sabe rafi cenam won ko holten wiide docteur Fouseni Konare gollawle suudu docteur Banyagara
la gastroenterite generale
yo nyaw injirudo sanne bur fofu wattu ndungu sambino na wala de tekete dum matire tutugol na wala redu tattugo redu dogoru e sato jonte nonon ha ni kala matudo dum no tinno ya suudu docteur yalla sawrude dum no yawirde
to to minyato fayota de bankas e moti himbe den nokuje yogabe kuliti en wiide o nyaw meedi nanguri dum ben e kuliti en hono be kebiri o nyaw nango o huseru
nibde liga dum do dum tiere
nyande wadi ko nyamum ko tampini kan san reddu golndu lati sababu balano no fi sembe denno dum wajibin kan yaade sul doktoro wadde serum ngaji jam tundi dam nyamduji lamudi na mbawi sambinde nawala reddu ko buri hewde sum mati dum tan ya sul doktoro reddu na ndawano kan san ne tuta non ka tiagal ko yidi doktoro o santanama ile balde tati
himbe hewbe be nyaw ko seru nangi ana kinno sawrude koy mu ben hunde ko hani selde don ko holti en wiide docteur Fouseni Konare mo suudu doktoro Bayangara holti wiide sawrude hore mu don ko wana sabe nafata wattu yogo ana waydu wadde kuttedji do cellal
tan in person yide dido cellaji nyamduji ko buri yade suudu doktoro ta sawruke le galle yama dum wasa sellude no hani
cenam way wadde fa himbe den to e o nyaw nango hu seru am dindo kabaru nyamdu gollowle suudu docteur Kangaba docteur Dawda Dambele be diwide nyawji mun yogaji ana bayira budde jati
ana hani na watta hakilo cenam nyamdu dawrule no kala ko nyamete laba gila dum mo inte wayotade dum natta hunku yata fi cagal cenam ilabal ar handu fadde neddo nyamde lota juude mu dum fa laba kala ko nyamete na hani labbinede so neddo sawi odon nyaw na wala redu ana hani mbasa patade yimbe tabi sato odon nyaw ona wawa jati rabade
nyaw nango huseru ana wawa timmede ndiyam lecal i nyawdo tun sabi doktore ana mbajo nyawdo yara ndiyam wattu fu tawtude safareji di pamata docteur Dawda Dambele holuti en hono dun hani wadirde
ele oro nyaw o sato ndiyam timman li terde joomu an hani dam edintine joomu yara ndiyam sato fuf nyamadun ko hanti sabi ko buri hewde oro nyaw o sambinan ridu dugoru e tutugul ele alhali yogaji alhani sababu o tewte yalla no sawre fa gasa ko buri hewdu joomu hewtan cellal tagal balde yogaji
e wi be doktoro en himbe be dum buri fu tampinde yo sukabe famarbe kanya himbe nayabe fa yottaade himbe be nyawji tampini wadde be darte e jamarande tinno e be himbe